combination sounds.
Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Baba yangu, ni jemedari yeye, nitashinda vita.
Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita.
La 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 Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, jemedari wa mimi, nitashinda vita. Ninaye aliye nyamazisha wa Misri wote. Ninaye aliye tengeneza njia mali pasipo njia. Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, alishuka kwa Danieli, hakuliwa na simba. Ninaye, nimemuhakikisha, aligeuka fimbo ya Musa, maji yakagawanyika. Ninaye aliye tikisa dunia, ni peke yake tu. Ninaye, nimemuhakikisha, amepigana vita ya kwangu na mimi nimepona. Ninaye, nimemuhakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye, ninamkubali, katika yeye nitashinda vita. Ninaye, nimemwelewa, katika yeye siwezi potea.
Ninaye Yesu, nimehakikisha,
jemedari
wangu, nitashinda vita.
Ni yeye tu.
Ninaye Yesu,
nimehakikisha, mwenye ushindi,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Dunia,
ninaye Yesu,
inainama,
nimehakikisha,
ni vyote,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Baba,
ninaye Yesu,
nimehakikisha, ameniona,
jemedari wangu,
ameniona,
nitashinda vita.
Ninaye, ninaye, ninaye Yesu. Ninaye, ninaye Yesu. Ninaye, ninaye, ninaye Yesu wangu. Ninaye, ninaye, ninaye Yesu. Ninaye, ninaye Yesu. Ninaye, ninaye, ninaye Yesu wangu. Ninaye, ninaye, ninaye Baba. Ninaye, ninaye Baba. Ninaye, ninaye, ninaye Baba yangu. Ninaye, ninaye, ninaye Baba. Ninaye, ninaye Baba. Ninaye, ninaye, ninaye Baba yangu. Ninaye Yesu wa kumwendea, jemedari wangu, ushindi ninao. Ninaye Masia wa kujivunia, hata vita iweje kushinda na simba. Ninaye mwamba wa milele, jemedari wa dunia, ushindi ninao. Ninaye aliye jitukuza vizazi na vizazi. Ninaye ambaye kaburi nilimwachia, nilimwachia, ameshinda milele yote. Ninaye, ni nimemuhakikisha jemedali wa mimi nitashinda vita.
Ninaye Yesu, nimehakikisha jemedali wangu
ni yeye,
nitashinda vita,
sitapotea.
Ninaye Yesu, nimehakikisha
hajawahi kushinda,
jemedali wangu
hajawahi
kushinda
vita. Ni Baba,
ninaye Yesu,
ni Baba,
nimehakikisha
anatuchunga sana,
jemedali wangu
nimehakikisha. Mimi nitafika,
ninaye Yesu,
mimi nitafika, nimehakikisha.
Jemedali wangu,
ni jemedali,
nitashinda,
ni jemedali, ni jemedali, ni jemedali wa dunia. Mile hajawahi kushinda, hajawahi kushinda. Dunia inainama kwake, ni vyote. Baba, anatuchunga salama. Hallelujah.